njagala mbirowoozaako. Byonjagala mbirowoozaako. Tuleeyo nosirikirira emmese gino odiritinga. Zengeno nkulowoozaako naye gwe wefuula bizi nnyo. Neebuuzo ndowoozaako oba zengeno nkulowoozaako. Buli wetambula omutima gukuba gukuba ebyabalungi birumya. Wanchusiza timingi baby gwe fitingi.
Byonjagala mbirowoozaako. Byonjagala mbirowoozaako.
Nange byonjagala mbirowoozaako. Byonjagala mbirowoozaako.
Mulabika bulungi baby osinga n'enjuba. Osimalinga kamwenyuko katonyesa nkuba. Kubeera nawe nali simanyi nti kiriba. Kakuwa mukwano omutali kusoba. Amwe ne moto yobeta no. Omukwano gwe nina gulikoli gino. Bwe kuwasi gino lelo luno. Bwe nyweza tota zenna ndiwo. Kwagala bya dembe. Kwagala bya dedede dembe. Teredde ntende mpulire eddembe. Byonjagala mbirowoozaako. Byonjagala mbirowoozaako.
Nange byonjagala mbirowoozaako. Byonjagala mbirowoozaako.
Temfia, kankuwekea, ebyange twala kuhuli na kosheya. Pulira buluji ngondi kunia. Kuyongezo muliro, tongeza gia. Wakala vya tembe.
Wakala vya tembe. Zengenungulowoozaako. Nayungwe ufula mbizinyo.
Byonjagala mbirowoozaako. Byonjagala mbirowoozaako.
Nange byonjagala mbirowoozaako. Byonjagala mbirowoozaako.